Chineke ya bụ oge eji ya testimony. Kesikwa ọdụdọ gị ike gị bịa nye nke gị. Ngwanụ ebe ka mgbara ọsọ nye fọm testimony. Jehova emewo mesoro ya testimony. Ụmụnne m biko 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 gbakọbanụ. Jehova enyewo mụ testimony. Godumoni ife na-esiri m ike. Atakutere mi aja o, elewa aka ne. Ife na-esiri m ike o, atakutere mi aja o, elewa aka ne. Mma nwere isi adịghị nkọ, mma dị nkọ enweghị isi. Mma nwere isi adịghị nkọ, mma dịzị nkọ enweghị isi. Ka mgbara ọsọ nye fọm testimony. Jehova emewo mesoro ya testimony. Ụmụnne m biko 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 gbakọbanụ. Jehova enyewo mụ testimony. Godumoni. Ọsịbụ gaba na-edowe amatụlụ ụjọ. Odogba kata aka asị matụlụ ụjọ. Ọsị mụ jisi ike n'ụwa amatala mba. Mmanwụ na-eti onwe ya bụ dike na-agha. Ọsịbụ gaba na-edowe amatụlụ ụjọ. Odogba kata aka bụ dike na-agha. Kaịka n'ozi gara bụ ozi. Kaịgwa fa nọchi anyị ka mma. Kaịka n'ozi gara bụ ozi. She testimony n'ime aka. Eluigwe bụ ebe obibi gị. Eluwa bụ ije ụkwụ gị. Dike na-adị mkpaka n'abọ gị. Odogba kata aka ka n'abọ gị. Nwanne otu onye ka n'abọ gị. Otu mbọdo mbọdo ka n'abọ gị. Mgbaraọsọ nye fọm testimony. Jehova emewo mesoro ya testimony. Ụmụnne m biko 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 gbakọbanụ. Jehova enyewo mụ testimony. Godumoni. The Lord has remembered me. He gave me peace in war times. My Goliath has fallen down. The Lord has remembered me. He bought my bread for me, I don't get it, gold money. Ise kekere owo nla, shai, imakwa nwa nọ n'ofe. Ise kekere owo nla, shai, imakwa nwa nọ n'ofe. Ise kekere owo nla, imakwa nwa nọ n'ofe. Ise kekere owo nla, imakwa nwa nọ n'ofe. Ka mgbara ọsọ nye fọm testimony. Jehova emewo mesoro ya testimony. Ụmụnne m biko 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 gbakọbanụ. Jehova enyewo mụ testimony.